waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
waana wanaagsan. Waa maalin Khamiisa 17ka bisha August 2023. Wararka maantana waxaa uu door ka roon heerka shaqala'aanta Australia oo sare u sii socdaa isagoo ka sara maray meelihii laga filayey. Matilda Saxulka qaranka kubadda cagta ee dumarka Australia ayaa isku diyaarinaya in ay wajahaan xulka qaranka Sweden kadib guuldaradii semifinalka soo gaadhay. Shaqala'aanta ka jirta Australia ayaa kor u kacday oo gaartay meel ka sarreysa intii laga filayey, iyadoo gaadhay 3.7%. Dhaqaalayahanadu waxa ay saadaaliyeen in heerka bisha July uu noqon doono heerka shaqala'aantu inta u dhaxaysa 3.5% iyo 3.6%. tirada dadka shaqala'aanta ah ayaa iyaguna dhankooda kor u kacay, iyagoo gaadhay 36,000. Matilda Saxulka qaranka kubadda cagta ee haweenka Australia ayaa xalay Arbacadii 16/8/2023 ciyaartii semifinalka ay xulka qaranka England kaga reeyeen 3-1. Matildas ayaa haatan isku diyaarinaysa in ay wajahdo waddanka Sweden sabtida 19-ka kadib markii guuldaradaasi ay soo gaadhay. Xulka qaranka Australia ayaa ku wajahan Brisbane, iyagoo rajaynaya in ay ku guuleystaan biladda taariikhiga ah oo ah kaalinta 3-aad biladda Maarta. Matilda soo gaadhida ay kaalintan soo gaadheen ayay taariikh ku dhigeen, iyagoo noqday xulkii qaran ee kubadda cagta Australia kii ugu sarreeyey ee FIFA World Cup kaalintan ka soo gaadha rag iyo dumarba. Xaalad feejignaan ayaa ka jirta waddanka Niger saacada ka hor kulanka kooxda ECOWAS la yidhaahdo ee galbeedka Afrika kuna qabanaya caasimadda waddanka Ghana, Accra, iyadoo kooxdaasi ay doonayso inay qorshe gaadhaan ku saabsan ciidama Niger ay geynayaan. ECOWAS ayaa war ay soo saareen 4-4-dii, waxa ay sheegeen inay doonayaan in ay deganaanshaha iyo kala dambeynta ku soo celiyaan waddanka Niger si xoogga loo saaro ammaanka waddankaasi. Kooxda ECOWAS ayaa waxa ay muujisay mar horeetee faragelin ciidaneed in ay samaynayso oo afgembigii ka dhacay waddankaasi ay kaga jawaabayso, laakiinse kala qaybsanaana waddamadaasi ku yimid ayaa arrintaasi dib u dhigay, balse waxay kooxdu farta ku fiiqday in xaaladda amni ee waddanka Niger ay ka sii darayso kadib afgembigii lagu afgembiyey madaxweynihii horeete. Haatan kooxda afgembiday ee ciidanku ay gacanta ku hayaan waa Maxamed Bazoum.
Like us, la wadaag, wax ka dheh, lana soco barta Facebook-ka ee SBS Somali.